Bebe gala majanga majini. Wezi bulona kuli saloni. Dem komi da P256 Nexus Panix. Namusanga mchikili. Nakubyo muindi timu ya koza malili. Tiba kuwe chonywa njiwa omubiri. Nikushua mbuno kukwa mbulili. Koze bia saba ketchup. Mkwata mpola toiwa makeup. Nilando da banja kufa mufebu. Eva wakusimu tavaku WhatsApp. Azinira kukaunta. Agula bia ya weweta. Baby yava mkunywa uta. Walite kala weita wareka. Ayanga la mtete. She don't care if I live or die. Ayakala vacation Mumbai. Shopping in Dubai over Shanghai. Chiwanda la vika kuwa ninjai. Tachakura vinya ayakala chivuno. Vini mpya every time I choose Samsono. Anytime pampa never kawa katono. Bompova mikayano. She got the figure but she got the digger. Tata mira yakola mwechi wanga. Eva bakuchitimba yafude buloga. Chokanza mfude wenga Tomu gamba ya kuzala. Ya tegira kubala. Mfunyo musala. Rwa ya kalu kuchara. Yo ya ulikasera. Demtawe wera. Mfude mulili kumbe. Ayakala mpete. Badja msege. Mkuzi mfele. Autanga msoke. Ayakala msente. Kuto komake. Mbuya higa kunyote ya higa liku. Tu kresta unchuka ya katariku. Selina na waji ya sari ya kamotoku. Nyumize ekonome Wezi bulu na fukeneme. Na uziza mkwano kwena ume. Na ngamba ya some na kubufira akademi. Kweze bia saba ketchup. Mkwata mpola toiwa makeup. Nilando da banja kufa mufebu. Eva wakusimu tafaku WhatsApp. Azinira kukaunta. Agula bia ya weweta. Baby yava mkunywa uta. Walete kala weita waleta. She don't care if I live or die. Ayakala vacation Mumbai. Shopping in Dubai over Shanghai. Chiwanda la vika kuwa ayakala mtete. Badja msege. Mkuzi mfele. Autanga msoke. Ayakala msente kutoko mke. Mbuya higa kunyote ya higa vika.